unapomuona mwana kondoo, neema yake yatuzingira, upendo wake watufunika, tulisifu jina lake. Namuona mwana kondoo, neema yake yatuzingira, upendo wake watufunika, tulisifu jina lake.
Thank you.
come away.
Don't care who we talk. God, this is not a show. Tua queen of me,
Tua queen of me,
Tua queen of me,
Tua queen of me.
Quelli ha a me ci vinca. I see the Lord. Mwanga kama vazi lake. E Yesu, e Yesu. Ume ci vinca. E Yesu. Tunamuona mwana kondo. Keti kwenye enzi. Amezungukwa na malaika. Mwanga kama vazi lake. Haulinganishwi na yoyote. Umejivika. For you are God and God alone. Mwanga kama vazi lako. He's clothed in light. Yesu we, umejivika, umejivika, utukufu na nguvu mwanga, wamutai tunakuona, umejivika. Utukufu kama vazi lako. In that silence, just experience His love. Just experience His love. Just experience His love. Huyu ni nani mwana kondoo wa Mungu? Huyu ni nani mwana kondoo wa Mungu? Huyu ni nani mwana kondoo wa Mungu? Mwana kama vazi. Utukufu na nguvu ni zako. Tunainua mikono.